Ginawadiya Lumasa khaw khawina Murid gana gamna Sering bamba Magal gi luar la Ahmad bambali gi na Fekhel babula kendi to Titu bambake Sheikh Rafala ke mon saknem Ake mama Mom ke mon saknem Ginawadiya Lumasa khaw khawina Murid gana gam Sering bamba Sunuma gal gi luar la cinyun muri dimbal la Ahmad bambali geina fekhel ba bula ken ni to ditu amake
amama bawade muhammad muhammad ni muhammad ibrahim bala
Murid mambamba dana saitane Jege jumayamba Ahmadu bamba faul Foluul Forseul Yalla kofal Bekka mui mom Mbake kendu mom Bole kok sheri brafal Mui fal di foli Dibum dibumi Kendo mam zera fal Parmi yalla fale fal Maisa bige kumba fal Palmi yalla fale fal Maisa bige kumba fal 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 Teinu wei sadom di mam zera fal Teinu wei sadom di mam zera ibrahima fal budon duma kuman samaram duma yow do tala duma baywut ko mana duma arek legele makana indongo yu yesi un fi depe li ngeen fi def mel ni ngeen mel gor japp gor gor am dam le yoro baran duma duma kuman samaram duma
yalla yalla jangou khalsi
nga budon duma kuman samaram duma
asenka ibada
yow do tala duma baywut ko mana duma sadom di mam sera fal teinu wey sadom di mam sera
Mokoy way, di ko 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 way, di bani rong mom abdali be ku mu top topé wu ko kurun serin touba ndax do koy bégué
bay dara jey sé papa
ñun dañ koy bégué am mam bambalani bégué dañ koy bégué mam bambalani bégué salmalok munul fexé ba sama gëti du gis kudul ahmadou bamba ñañarolok munul fexé ba duma takki ñandi sante ahmadou bamba lamiñolok munul fexé ba duma xéji tuddu ahmadou bamba ñinaan limay wax bamba dafa bari seen wax jangi may tangal ba dima bori j'attaque je connais je gagne le won génération bu falé le won écurie dakaro fi tegon yow da ngay jëway dembul le won lu mu guddi guddi tayji nguur la dox du wër back in the beat fofa la yaro parcel life nani ki dante gën mëna su ko daan ko bëgg xam bamba ci gaaw ndax bamba di sam su sudan deggal re mu ne am na mboy xel ba bañ la ci wayal tay na mi nga bañ la ci wayal ëlëk ci bir mele mele ciow rek la man dara dara mënu mayengal dafa jot nak ñu kennal doorom Touba